major keys, go bigger than
me. Major keys, babe.
Mopa. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Oh, barua yako mpenzi nimeandika ikufikie. Message yako mpenzi. Oh, message yako mpenzi nimeandika ikufikie. Barua yako mpenzi.
Maisha geto natoka simpi ya tamya. Narudi mikono mitu kwa nanipoke. Ananipa mapusu mapa na njazia. Dua zake kutu kwa mwona na niyombe. Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje? Itakwaje? Itakwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakwaje? Itakwaje? Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinde? Itakwaje? Itakwaje?
Baby ngoja tuambie vile tunavyopenda na sisi. Na kama mapenzi yapo sasa, vipi wivu mnaona nyinyi?
Ridhiki mafungu saba, tuko sita tunaraga. Letu saba liko laja. Kuna muda tunagombana, asira mbaka tunablokiana.
Wewe.
Kuna muda tunanuniana, ndo mapenzi mbusha seto tunarudiana.
Pesa magari vili msaralia, hakunitupa sababu tuliwekania.
Macho alifunga pazia, akaridhika daga wakulumagia. Hey. Maisha nyumba za kupanga, nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje? Itakwaje? Itakwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakwaje? Itakwaje? Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinde? Itakwaje? Itakwaje?
Allow me to introduce my name. This is when I was boy classic, aka Opa. We study from the photo. Let's enjoy our life, baby. There is no you without me. There is no me without you. I love you.
Till I die. Comic Slicer.